Malume.
Zi.
Kunjani?
Hola. Kugrand girl.
Ngirayithi malume, unjani?
Ya, sitholas.
Malume, ikhumbula le ngoma leya esayenza ngeDebe July.
Ya.
Ya, malume, bengithi sizame, ngiyazi ukuthi bo unokuthi. But bengisacela sizame bandla.
Umalume yalumana once.
Le umsetho malume.
Oh, umsetho. Itrip.
Yeah, chuluka.
Chuluka. Oh, okay. Ufuna ubangela ngayo once.
Yebo malume, ngifuna kube industry thing. So yabo plus wena ngiphethe wena ngapha esayidini. Kube into enje into industry.
Hey,
yeah, but my name is Yabonga Kakul.
Washa.
Chef.